DJ James, the youngest.
Hey. It's high time we filled up and started to spin. Pink DJ's Entertainment Mix. Let's go ahead and drop some exclusive shit on him.
Mwingi abezna itinga, giri jeli makali mapinga.
Yeah.
Gesa li trek ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Li patanga, li patanga.
Running, blending smooth like no other.
Yeah, yeah. Mwingi abezna itinga, giri jeli makali mapinga. Gesa li trek ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Ni pata kisitinga shiku, nkolza mbango na dai mapinga. Mwingi abezna itinga, giri jeli makali mapinga. Gesa li trek ni tinga, shida li pata kunduli mitinga. Ni pata kisitinga shiku, nkolza mbango na dai mapinga. Uli kwa kwanza kumtoka, sayo una teta tibute na ringa. Min milele wa jiji, tangu enzi za mabolo na fila. Kukua mauru lazima, tangu mingengi na praise mbicha. Wata wa hinga wali nena, bado li didi na story kastita. So ato kichoko na dinga, onyashi ondolo kizima. Mbono yine, mbono lazima ni chill na fala na nsongi ya hair. Mbono ni nene, mbono ni dengi sing. Mbono ni dengi Mbona yume, mbona lazima ni chill na fala na nsongi ya head. Mbona ni ndeng, mbona ni dengi sing. Mbona ni penanga kari na jungu na dengi.
Mbona si tense, mbona ni pate maganji si flex. Mbona ni yangs, fanya maboy ingia kwa den. Mbona kai retu alien, danga na bangu men. Mbona ni sare na inyina mkwa kiche na pool na Benz. Kasi mi dash, vile na kwa rafu kwa neck. Shari ni snake, na cut to the neck. Booty the shrap, go, ki wana sisi ni bang. Excuse me, their boys are hateful. Kichai kuzoza my booster faithful. Vile maboy na bonga. Nchika na team tukiku na ndeng. Ndra mahali metoka. Kurudi si dhani I'm able. So kishika makali uta nyonga. Bute na zidi kusonga. Mbona yume, mbona lazima ni chill na fala na nsongi ya head. Mbona ni ndeng, mbona ni dengi sing. Mbona ni tuna ngakari na jungu na dengi dengi.
Nipate na zoza kempinski. Napende hizo lips ni pinky. Taka kunyo. Ni risky. Ni risky. Uwezi nikosa na whiskey. Natema kuliko nya shinski. Nipate na zoza kempinski. Napende hizo lips ni pinky. Kitaka kunyo na ni linki. Kunyanya na ucheze na diki. Kachapa taka ni kavwiki. Ni risky. Kufuka na vike ni risky. Afande wapigi shandulu. Mule acha kunyanya kwa choche. Skizi ya mufichi mnanyanya kwa mbulu. Uwapona nikawa iguru. Mwaje kuthani mupona uhuru. Baby, nyonya deki kaniburu. Ni risky. Kutanya tiwe ni kadera. Ujaribu kuendesha momo. Ujujo tujogia tiwe ni kamwere. Mekumbo na ngeus kwa njeve. Dakika tano kame chora seven. Mamate kame shika kende. Kana itwa angel ni peleke heaven. Ni risky. Webutu kipata corona. Si wengi wanaweza kupona. Saki utedi nataka kukwona. Wewe, imaisha ni tamo. Yolo, kapungu na ikulaga solo. Kulamba, lolo. Mangware kuwasha kikolo. You don't know.
Beat to beat, back to back, back to back. This is real trap music. Trap music, trap music. Play tomorrow's hits.
Niggas on bank, all of my niggas on bank. Sorry, you lose any gun. Sorry, you lose any gun. Oh yeah, niggas on bank. It's 5
a.m. in the morning. I'm making a hit for the summer. I know that I'm hitting this summer. These other rappers going missing this summer. Yeah, I got the code of the puzzle. More drip than a puddle.
Drip.
I get more head than a huddle. Baby, I'm f***ing, I don't wanna cuddle. Yeah, I'm gone, leave me alone. Don't call on my phone, I'm all on my own. Girl, it's funny, you niggas is funny. I stay in my lane. I'm running, I'm running, I'm running it up. See, I'm not giving a f***. We f***ed up and counted it up. Yeah, 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 yeah. All of my niggas want bank.
Yeah.
All of my niggas want cheddar.
Cheddar.
All of my niggas want cash.
Cash.
All of my niggas want pesa. Niggas can never get diamonds if they scared of the pressure. Fuck with a gang, gang, yeah. We gon' show you how to get it, get it.
Cause all of my niggas on bank. All of my niggas on bank. Start up dealers and they got me. Tell them not suck on me dash. All of my niggas on bank. All of my niggas on bank. Sorry, keep losing the gun. Sorry, could suck at me dash. All of my niggas on bank.
All of my niggas on bank.
All of my niggas on bank. All of my niggas on bank. Sorry, keep losing
the
gun. And I suck at me dash. Sorry, keep losing the gun. All of my niggas on bank. I told my niggas invest. I am no one of the rest. Look at the S on my chest. Buddha, we saving a sec. She damn tabala. I'm back on the dice alarm. Buddha na shida kijani. Nabado na toss a dog. Here you call last man. Say boy, shark was star. Squeeze this on my girl. Boy, a shark was star. Blanco avoid to a soro. Watch your phone on the quest door. Big batane wapi. No from Zangzu kwa lolo. Buddha si check cash. Come on, he dead dash. Come on, he pang smash. All in the face splash. Maybe you knew me back then, but now I'm a new cat. Maybe you thought that I was broke, but I got new stuff. I'm in the city with gorillas. I'm in the city with hyenas. My girls be hacking kangaroos. I turn my city to a zoo. Yeah, I'm only crazy and it's all dead. I rap my city and I don't play. That's why we do it for the streets. We got the fire, got the heat.
What you know about the place? Coming through with two tight flows. Last time I almost caught a case. Nigga, what you know about the ace? You think you got what it takes? You think you got the power to hold your ground to the planet of the apes? By the time that you get up your seats, double up, triple up, yeah, we about to hit up the streets. I just hit up the beast. Let me tell you where you at. Come through, come pick up the beats. Nigga, we're thirsty, hiccups galore. I don't wanna touch the sky, I wanna pick up the floor. When I finally had to get up and walk third, twice, fourth, twice. A nigga had to get up and shoot. Finally made it to 28, now I'm picking it up, but Park left it. They don't wanna see a nigga get take it, cheddar. You wanna see a nigga get reckless? Nah, nigga, not me, I'm an idol. And my brain's my Bible. So I drop a hot verse to rebuke these wanna be atheist, done suicidal. I'm so sophisticated, yeah, sophisticated. Funny what the people do nowadays on IG just to get their pictures rated. Even if you miss going all naked, it doesn't matter if they really gotta fake it. You know how the game goes out here for the money and the fame, everybody tryna make it. But me, I'm a go-getter, and I know better. Getting more cheddar, cause I'm so clever, but I'm so fed up with these both fellas. We so jealous, cause they no sellers. Some cracks in the cold weather, rocking no sweater in an old setup. Cold mom, she don't gotta work, cause I cry for her and it's fun.
Glory super god, lawama shetani na bangi. Mame urudi home na hope, pasta nenda na gang. Glory super god, lawama shetani na bangi. Mame urudi home na hope, pasta nenda na ganji. Small talk you kwa job, ubaya ni ya ili bangi. Nme maintain na jisikizia msinita kam ni kanji. Ini miracle baby, naona ni kam na ni dare. Mali likuwa misi kuwa tana care. Pembe zao zikanza kumea, sawa kinitaja na kuanga aware. Kloto na tafta neza wapea, lakini stack sosi wapei. Watalan kujitegemea, usi confuse ila ujua jina kuona nayo na confidence. Kamu usha change na unapewa lift, sijuta kwa nani ukibaye kibens. Kau usha forgive usi why revenge, kau wezi swim usi dive depend. Wezi convince unafanya kazi, mini kukazi wezi alip trend. I'm dope like, who you imagine you're dope like? Who you discussing at home like? Take over game bila co-sign, most of my day niko offline. Beep. Na live life wanna rap, yeah. FYI sina WhatsApp, but kuna wifi na kuna bag. So glory super god, lawama shetani na bangi. Mamemba urudi home na hope, pasta nenda na ganji. Small talk you my job, ubaya ni ya ili bangi. Me maintain na jisikizi ya msinita kam ni kanji. Sijaidu cocaine, sijaidu nga vein, mokoro hafai kucomplain. Tangu niende solo si life ime change. Style kujua taka tisho ni plain. Unasakadono na tiko ni fame. Ubaya tu mwisho ni pain. Mmetita ngu ninge game. Na hapo tundo mna remain. Society kwa pa ina blame. Shida za society kwa Mary Jane. Na kitu society na itaji main. Ni kwepuka poverty na hizo matain. Nafunga watu nya nazo kwa brain. Na juicio za chuma mnaona ni game. Mnogo pa kukwa irrelevant. Iyo mini shaji train.
Check. We in a state of emergency. Hey, where one burglary. You don't like it but you heard of me. I'm a hot boy, third degree. Triple cat. stepping out. Every day a nigga stalling out. Riding with the cannon, walling out. I'm getting money, so I'm dining out. Yo, I'll order the shrimp, pimp. I'll order the steak. She feeding me grapes, but it's not a date. I'm on a run, yeah, and it's not a race. What do they say? All of my niggas want bang. Naked, a double jigger. Cause he by now, I be getting bigger. Wavy son, a nigga going fishing. Niggas be talking but never listening. Look at the stats. Fuck all the rap, I'm pulling the stars, they pulling the cap, yeah. I'm all in the front, you in the back. If I take another, then I'm bouncing right back. Me and my niggas, we go back to back.
Ni téléphone. Chibuka. Che. Chibuka. Che. Nataka napata uliza mapinga kisha na bae. Uliza na kada nasikia wanapinga nguwa ini life. Bella ni wife. Zimaga lights. Bila tire na iko roo na bana singe survive. Kuna rapa lijitoa rangi na badana jidai. Alikufa na deni yangu bana badona mdai. Mbia COVID mindo coffee. Olo mi depidua coffee. Tulichai zile coffee. Nime super super published. Talk for the under 40. Wezi rada hizi form G. First born apo 14. Akili nayo ni ya form 3. High school niko form 6. Upo high jini pro bitch.
Faro meleka kadongo. On toe, stand up on toe. I'm gone, maturity on top. I'm gone, upload. Nimekuja na ingine na tisha. Na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha. Juu wanajua miango stabisha. Nimekuja kuwakilisha. Wale wasanie wajaskika. Cheki venye na baba isha. Industry najua nimefika. Nimekuja na ingine na tisha. Na this time mekuja kutesa. Nimekuja na ingine na tisha. Na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha. Juu wanajua miango stabisha. Nimekuja kuwakilisha. Wale wasanie wajaskika. Cheki venye na baba isha. Industry najua nimefika. Nimekuja na mbogia ghetto. Mkiona hivi mnajua si safe jo. Najua sija kuja kunego. Nimekuja bista wataka record. Nimekuja na punchlines. Ni mistari machua na siya kitoto. Nimekuja ku attack. Nimekuja kuteko vango maza local. Nimekuja na fujo. Nimekuja na pressure jo. Nina mioto. Najua mini ndenga na mino kusema jo. Nimeleta joto. Tapata kahoma juu ya hiyo tension jo. Mtapoteza vocals. Nangori vinoma jo venye na speed jo. Mtawacha utoto. Mtawacha ulocal. It's high time to the internet. National, utawacha upoko. Joy dime romwe na kufanya mtaro tu. Utabaki msoto, utabaki umebitu. Unatoa kaharufu, usha uwa ndoto. You homeless and you have nowhere to go. Doze, saro ameleta kadoze. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause. Applause. Doze, saro ameleta kadoze. Doze, saro ameleta kadoze. Kumoto, huko kumechill, huko kuna joto. Huko ni kushoto, sa tuende kulia huko kwa wanoko. Tupige mafoto, tuposto seme tumeanza show off. Tupite kwa soko, tufanye ka window shop peki chokosh. Mashina bamba, inataka ujanja, inataka ukairada. Tapata maskando, lebu jihandol, kabla ukife kwa kamba. Tabidu mehaso, lutoe jasho, wacha kuenda kwa mganga. Chore hizo vako, juhaidei, jeso venye mola mepanga.
Uno, femi, never do stress. Saka queen, basi buda, don't stress. Ufala ndio siski, yani mindio most deaf. Oya, uliza yuneb, nani uleta most mess. Yes, 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 jani design I'm normal. Look at how I'm looking, so heavy. Wadasika wibu, hamna ladha, me I'm cookie. Hey, see me what you wanna do, me na invest. Wanna floss, you be a floss, mimi I'm boss. Mimi ni stew, mi bado sauce. Mi bado yule femi wenu bades. Uno bado sini ile ile, shiko ya ni bado fire. Mubali bado sini pili pili. Femi wenu bades. Uno bado sini ile ile. Shuko ya ni bado fire. Mubali bado sini pili pili. Na wawasha, wacha. Nare bado minawasha. Tani mimi nigetoka teke chuku na vile katachacha. Wanaswali mindyo answer. Paka poa mindyo panther. Oya bow down niki come through. Sema igwe mindyo master. Got the fire, but I'm only getting started. Plus, yangu noma, you can never ever study. Jackie, mini kombali, bado uko pale pale. Niko na shilingi ngiri mili, baby, I be getting money. Nona chichocha na wana soja, mini kujiji na wako oja. Manyoka kwoja, wana mioja, mina wakata kata na watocha. Mina wafanya fanya kama nyayo, nakani bogi mini nayo. So tumesure kama hadebayo, kama ni vita basi nayo nayo. Hold up, wait,
njiani mindo mekua kingotea samahani nimekua nikilea nina masahani kataza nerea ni mziki yetu kisitiongelea bosi tapidi pia mimo nitaje juu nimekuja na mafitu safi safi tandani nimekunyo nitaje film nitaka ndo samu taipata kama unapenda si uneza taipata uneza tumia baka antu kitaka mambie mziki na panga tikitaka na iye tubabio ni mina tetea kama unipendi niwe na kemea takataka kitaka tekebea sasa panta kasasa sinza ketee moda
DJ James the youngest
Scorpio
DJ's Entertainment
Scorpio Ladies and gentlemen Tanga Yeah Scorpio Tanga Yeah Scorpio Mr. Your God please Mr. Your God please Leo ni mufi nataka kuona na misi tokodi Kusanga tutafanya leo lazima tupatiwe notice Lakini nyambia mwenye nyumba nimesema siyo ndoki Toyaga bae, isi lingala misi yo kofi Na ukini hala nipate java na misi yo kofi Cheki vile miumaliza ngori na misi yo kofi Na ukijaribu kuleta nyoko nyoko wapa ni makofi Tabuneza pose sinaeza fanyo se misi yo koki Lakini wachane nyamaze gabae ni baki kwa topi Ingoma nimefanya na omu Omolo na misi wa chochi Omolo moja hule hali shunda profi Nisha wachane wa misi yo popi Mini kurutu jo misi yo softi Kani kuroga de mini yo bossi Kauna guwa de nini yo hosi Ini beef jo isi yo saucy Ini hit jo osi yo motif Kiyo bijo leti yo coffin Rest in peace jo misi yo popi Mabidama jo makashi ni kutopi Pista ama yangi ndo pianye mutren Bonus kutani mechapa ni kamo na saka kariye zenyu zime ena Zozo community mashomu na piga na zinafanyika kakila weekend Nangoma mkitowa the only platform unapata ni citizen ten of Mimi peke ndo siwezi potea jipitu nafanya ni ngumu kusampu Hardcore rapper lakini kibidi na mada pia beats ya ganso Never right rapper wako party botuli mpata kinunuwa campo Bogi yangu ya wakora ni mejote tupate na gina cancel Acha kibidi punguza kelele Sako panganga kwa mtawe ni mwere utakezwa kichungi kizidi na kwere Nileza kuhaso lenzi za nyerere Legendary kama Luanda Magere Nina ofisi kwa mwea tebere Niko na marachet walo kiketi mbaya soda yako watakweke ya mchele Nifunya ze rapper pa Kenya kulikuwa na shortage skill Hakukuwa na talent Akina pinye Wali mada industry wakafanya ikuwe barren Kasama siroge na ngoso ati sababu sijatoka Karen But fuck you nigga gese nane napiga ma video na kina Clarence HBR na ngoja munipige simu muniambie pole Yo top 50 mulitoe na onyesha vizuri ya mkufika ta college Chukasikali ndio number one na onyesha file mumedara ujina Freestyle zangu do most video ni wa channel na bado mnakose ishima Aki ya nani, ayo motifi mebaki ya nani Bona wadhi wanitaki ya mani, iki ya nina fuck nina imwagi ya ndani Nana pa Kenya meskuma ikachi Hiko kushinda omolo K.O.B. na telegraph kwa battlefield Tunasimama solo Unarada fiti kuna wasa ni kadaba do wasa liti Wanasaka kiki so wataki kuwa nasitu kipawa Tafai tu kikaka miti OG we a brand them I'm a chinji I'm a VP bado minafanya mziki If it happen the money don't try to reach me Nisha maliza iki tu inakama
Everybody knows the deal is Uda sijali your image Mistari unuka ka sewage Wana nisikiza kwa village Everybody know what the deal is Uda sijali your image Mistari unuka ka sewage Wana nisikiza kwa village Tell them the winter's coming. Yeah. Tell them the winter's coming. Woo. These rappers they think any hot. Yeah. Tell them the winter's coming. Yeah. Tell them the winter's coming. Yeah. Tell them the winter's coming. Woo. These rappers they think any hot. Yeah. Tell them the winter's coming. Yeah. Buda sijali jua image Mistari unuka ka sewage Jeshi nendesha Mercedes Focus on pesa sahau my ladies Jaribu kulisha the babies Streets imeja my haters That's why we starting on them with the latest Please I just wanna make it I've been at it since I was almost a baby Rap nigga I'ma do it Adi ile siku nita daddy Yosho ningori kibera kunanga kierehere Niggas no better mambicho mbicho Tunanukisha kisha ndanya kila chuom kama sima na omena Kijana wasina maneno wangasira hisi unisinye monangu Kwa hivyo nombo sinipime monangu Let she want me to pull Up na wenzangu Tani tunakuanga mjengo Nyushindanga mkinego Siushinde tunasaka Mali tuneza kupata mpenyo Favorite rapper ni mapengo Everybody know what the deal is Buda sijali jwa image Mistari unuka ka sewage Wana nisikiza kwa village They already know what the deal is Buda sijali jwa image Mistari unuka ka sewage Wana nisikiza kwa village Tell them the winter is coming Tell them the winter is coming These rappers they think any hot Tell them the winter is coming Tell them the winter is coming Tell them the winter is coming Tell them the winter's coming. These rappers, they thinking they hot. Tell them the winter's coming. Tell them the winter's coming. Tell them the winter's coming. These rappers, they thinking they hot. Tell them the winter's coming. Tell them the winter's coming. Tell them the winter's coming. These rappers, they thinking they hot. Tell them the winter's coming. Tell them the winter's coming. I'm skimming, I'm plotting, my nigga, I'm working. He gave me my funga cut urban, local to urban, then you're suburban. These rappers are turning to memes, kings to queens, they look up to teams. Ayy, chick wanna buy my views, rig the streams, they're crushing the dreams. Ayy, then in all my joy, your favorite rapper, Coca Cola Joe. Yeah, who's kinda wanna call my door to get a cat, they don't knock your door. Ayy, lately I be serving niggas, they ringing my phone, I be derping niggas. I hate when these niggas disturbing niggas, the wrong way when they robbing niggas. Ayy, if I need to take in the
Too many books, too many fish, man. Too many fish, man. When you are fish, chini ya maji. Situ na zidi, man. Kama uradi, pewa uradi. Situ kwa street, baba. Wenye madire, wenye mashash, mababi, mahodi, walai. Wana ni die, walai. Hadi kwa base, walai. Wenye masilfa, wenye magoro, mababi, mahodi, walai. Kama uradi wa die, kasi ya Mungu si die. Venyo na bonga, utadhani wanajua kube wa radi. Knock knock, fungua milango bro. Ukimadarese bupas baton. Vision yangu via channel bro. Buda sibishani ni mia magos. Bora Yesu ndani uchia jigo. Pace yangu miss move na wadi. S2 then we keep it G. Jina sako area uliza zanji. Sidai, looks za ukristo bila power. Forms za mababi bila ganji. Sidai, life ya kuchocha bila kazi. Forms za kumove bila Yesu. Sidai, forms za kuishi kama Yesu watarudi. Kata 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 kata. Sidai, mob justice wali toka kwa street. Saiba kwa tuta wana feel. Tukateke toka mbio, bado nazidi. Tukateke toka mbio, bado nazidi. Tukateke toka mbio, bado nazidi.
Holy Dave is the name, hip hop is a game. I'm covered by God's grace, Kevin and I rap with grace. Moya nipe beat, what? This is some heat. Hip hop serious, Sadiq, you a genius. I'm trying to stay focused like any Kenyan runner would. They doubting me, but it's okay. They doubted Jesus, doubted Elliot. On the same track, but we not in the same lane. Things are not the same, cause I come in his name. Slow progress is progress. Still, you can go slow. She done it, stay still. Sometimes heri kobe kuliko cheater. Get it? Cheater, kutangulia siku fikir. I run your race, do it at your pace. To all the naysayers, watch us do it in your face. They on your case, you're covered in case. By God's grace, so just run, run, run your race. I run your race, do it at your pace. To all the naysayers, watch us do it in your face. They on your case, you're covered in case. By God's grace, so just run, run, run your race.
Tukateke toka mbio, bado nazidi. Tukateke toka mbio, bado nazidi. Tukateke toka mbio, bado nazidi. Bado nazidi.
Youngest, let's go.
Kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo. Kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo.
Bazu, 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 kani kondani ngoma ni noma ni nagonga kama radi. Bazu, 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 mali mefika mina shenga na shindana na kina nani. Ni how, ni why, ni who, maswali mingi ni za kitoto wepanguza makamaxi. Uti, Denzel, Master, saru na mandi ongeza bila combination ya tari. Kitu kani nono ina tetanus, ni shame of gavodo kwa kalabash. Nina kitamra kupanguza dust. In case niki step nika nyagwe class. Sifuti ngale na silambi nyam. Uje level up mina panda ranks. Tukifunzo janda huni hata class. Jina ni biggie nuni kwa tax. Rochafu we yoshe na happy. Kutuwa mabange shageuka habit. Ninaishima wezi nunu wataski. Salbam next classic flow ni mingi kama ndaidi tidobi. Kitu nono yobi penda gadogi. Bazenga dadi nifika kwa showbiz. Wasani wote sawana ni
kubi. Kabaya nishafika kwenye fit. Haya katambe kauna beat. Waya chini ya maji submarine. Rada speech game try G. Messiah na oko wakina nyi. Guaya wananyogopa nyi. Malaya ku claim kila team. Aye, na bado ni bottom lead. Kitu nono inamaliza. Teni natisha, futi ni tisa. Niko jikoni na pika, nikimaliza turudi misa. Nganga nini, ata chini, piga kani vita. Siamini kichwa chini, naesabu round ya sita. Sita choka kuwatisha, sita, sita wacha wakilisha. Sita, sita wacha kuwatisha. Clean bitch, piga picha, follow the leader. Infagnite picha, mister, usichai bahatisha. Miaka nene na waosha, aibu, fiaka beat, mandi tosha.
Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo. Hey, kitu ni nono, denge ni mfame kama kono kono. Spliff ni kwa mkono, mdomo ya denge manzasi ni lolo.
kendea butini nono ndugu mpende mpaka jaribu kutupia mkono niko rongai jia mangwe na mistari za stori za ngono nilito love ajo na mazi isa vila moto bonga ni kuwanisha mbano muse manga namba ni rango vile kireali genye vila lekwa mto suspects under pressure mbonga na tap the phone mlani shaji leta shana nende kujipatia ball hey, nikitoka kwa tumbo ya mother mini liko gama ndomu nilichotaga suna sandra then wakachota kikora zone mimi chemist condoms butesha juwa shatolua form vile nipigo mtani butili baki nikimba home
jikitu ni nono imebidi tukuja na remix for the people nikami wa Ajax vile nasuko na denge amebeba ziko kuwa kunya kama bibo difference sina gavatu na work for the people jikitu ni nono hey, flow kali tena nono mbogi begi manza yenyu ni ndogo mtu sitando mjuwe ni zogo ocha katambe man 2020 misilali minda ule uli onyo na mzazi pewa wembe nika sharpen makali like poof wawe ni nani mse mele yangu misijali nimekula shida mpaka na maji wengi wenye mukikula kibabi yeah flow tight than yours white zenyo ni corona yangu ni virgin iki grind up all night nyo ni kafunge mokora we ganji kong yeah jiketu ni nono ni me left shish udono yeah. Hey, kitu ni nono denge ni mflamika mkono kono spliff ni kwa mkono mdomo ya denge manzasi ni lolo kitu ni nono denge ni mflamika mkono kono spliff ni kwa mkono mdomo ya denge manzasi ni lolo
kwa mtu mekuja kuchachisha nani saru wa manyaru cheki venye mnani karibisha na nini kinyaru alafu na pete pilau na nyino mna kuanga wadau majina zenu sha sahau alafu wa spendi dharau kwanza hizo za kina kamau na spendi pia za musau leo nimekuja na katoch kwa ifore nimekuja kupoch squeeze yuku mindi yo coach so neza ni approach nasikia team nani tanga boss na a team neza ni adopt na niomba mapicha mpost bro yu ita wakost mekuja na moto mkali fire extinguish inazima nani nataka tu daktari mwenye atanipea dawa fulani ataki nipaka chali hu chuma inalala ndani ataki nipaka chali hu chuma inalala ndani ataki nipaka chali chuma inalala ndani
ni chuma dini yako kam simanisha C-O-M-E na manisha C-U-M tulisha fika kitambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo mtambo ya toko dandor na nickname yake wani D Himtambo ni kama bakor vile yupi gaga washi Himtambo ni anyure tulize machule uwezi pata iki masterbet niki sana kama magnet na mwaga ndani bila argument Agnes hakuna ugliness haka bigi kama cabinet mesa di kama sacrament thank you god I'm a happy man nikchema demu yako kama simanisha C-O-M-E na manisha C-U-M tulisha fika kitambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo nikchema demu yako kama simanisha C-O-M-E na manisha C-U-M tulisha fika kitambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo
anadai sample anadai two example ya wa give me more anadai mtambo anadai leta mambo sawa mi amor ananipanda blanda chusa na mjulu bang ina extend ananilamba mamba chusa na peke jeng bring a friend paka ni chape mboko anadai yesi poko anadai yesi loko anadai wezi pata soko gonga na mpango gonga ni kauna juani ya kando gonga na ango gonga ni kauna jua kuhando
nikchema demu yako kam simanisha C-O-M-E na manisha C-U-M tulisha fika kitambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo nikchema demu yako kam simanisha C-O-M-E na manisha C-U-M tulisha fika kitambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo chusa na mtambo baby chusa na mtambo
chusa na mtambo pull up in your house like Rambo then I pop pop like Schwarz nigga man I don't roll like those niggas man I'm a pro that boss nigga never took a loss I'm on nigga on nigga
DJ Jameson
bigger than what king hey
number 9 kamikaze how wengine wajikaze ini mboka niko kaze cash check my deposit super day wanna teta ulimi ya okyo mazepanga nikitema na wakata mbao mbao mimakanga
nimebao mpila randa
radia wakidada blanda sina shada
marda matanga number 9 tunachanga nikipulopo na shanga
hey this is the walk hey name ohanga john ring that kukoko ring ring chinya machi mima wing splash splash mina swim cash cash mina win
buff buff pewa win
mheshimiwa hili dada. Super cheza chini bana, hizo haga na zidara. Pupa iko nene buta, bila kucha na wagwaza. Wame rank mini shamba, bra, kata miti choma shamba. Munga mbaya kula pamba, funga lesope wakanga. Penda kuku mina manga, passion mina siaga. Demo mini chiagas, teke teke hini riaga. Banasi, hini wila pana fantasy. Galaxy, cheki fiti mini stanani. Hanasi, mwaga chini hini matasi. Kani bi, leta nyama nina magasi. Conspiracy, kina kitu papa Halloween. Ace chief, nati timye bana violent. Violet, bana bana say violent. Chipo hitu, please don't say I'm mine.
Baby, I just wanna go with you. So take me, baby, let me go with you. I want everyone to know with you. Cause you the one that I owe it to. Baby, I just wanna go with you. So take me, baby, let me go with you. I want everyone to know with you. Cause you be the one that I owe it to. I'll be everything you need. And I'm never gonna leave. I'll be everything you need. And I'm never gonna leave ya. I'll be everything you need. And I'm never gonna leave. I'll be everything you need. And I'm never gonna leave. First time I saw you, I knew you were sent for
this
me.
This is DJ James.
Don't have me planning on you, what we meant to be. So ringa ringa kidogo, won't you let them see? We see why it tense my me. And you all will get there eventually. Booty popping like your Amber Rose. Every single day I want a dose. Gucci Prada, not designer clothes. I see you showing off your camera toe. I'm ready to spend my dinero. Cause in Tonyaco I head up. Let me take you by the ghetto. Couture and Nairobi, coupe like a Lagos. A cutie, your beauty, no words can explain how I feel. Let me serve you finest. I got a vision for both of us. Cause if I lack you, I'm partially blinded. Whatever you wish for, I'ma get it done. Let me lace you with diamonds. I've been searching for the longest. I almost give up, I didn't know I could find it. So girl, is you ready to rock? Promise to be by your side.
Promise to be by your side.
And I love how you keeping it fly.
Love how you keeping it fly.
Gonna be with you till I die. Till I die, die, die. Baby, I just wanna go with you. So take me, baby, let me go with you. I want everyone to know with you. Cause you the one that I owe it to. Baby, I just wanna go with you. So take me, baby, let me go with you. I want everyone to know with you. Cause you be the one that I owe it to. I'll be everything you need. And I'm never gonna leave. I'll be everything you need, and I'm never gonna leave ya. I'll be everything you need, and I'm never gonna leave. I'll be everything you need, and I'm never gonna leave, leave, leave. First off, let me say that ni weven do me night touch. Man, a lot of things I be said about me, but I tryna know what the age. Girl, I'm tryna get the dough, so niko kazi. Juu aku na mapenzi bila ganji. Body wado na enzi, ata kama wa shenzi. Wana bonga, bado ndai sema wazi. That what I feel for you is real. Na kuna vanya mina danganya. And baby won't need but chill. Na vitu zote zilo vanya. And anytime that I need a shoulder. And anytime my nights get colder. And when the situations get the best of me. And I feel like it's all over. You was always there for me. When nobody was out there to care for me. So I'm gonna say cheerfully that you got a nigga who ready to treat you carefully. You know say my kijaka kimombo. As long as you pate uhondo. I'm happy to say that I'm finally proud. And get talk and go play like you want.
Luku nisafika pamba. Nadunga mbaka na kigamba. Achesa makali na shada. Na nyanya nikana jimada. Kuzi nikami ningana nafika kwa keda jokami nipanda. Divo mishindo kihanya. Anda nikumba nikana nihanda. Heri nipeke ya kode. Tupigwe mamboto tupoze. Nichachishe ndevu karoze. Kachaba, kasoze. Heri nipeke ya kode. Tupigwe mamboto tupoze. Heri nipeke ya kode. Tupigwe mamboto tupoze. Nichachishe ndevu karoze. Kachaba, kazoze. Uwezi nipata majini. Nizame isani kochini. Kachipo kabambe na chili. Tunyanya kakani kazini. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza dipori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuki wa nori. Nakuja kuleta mangori. Nakuja kujaza dipori. Nikani na mbogi kwa lori. Safisha uepuki wa nori. Pesa itafanya ni none. Kajima lafu nishone. Buda nataka nisome. Ndo wana kijiji waone. Mboke nafanya nikose gedhaa ya kupatana ni kuchome. Na bado nasema josina gedhaa ya kukushika ni kupone. Afande na fuck it.
kombe nipate lebe za vikombe mangoto ni tama za kwevo na beba wa super kwa benzo mafala na wapa mahedi hadi situzi woza ni mikenzo mboso imba na ngoso mistari ni kama za leso kecha ni getha ni koloso mangoko nateka kwa meso imi tinirefu bado ni dawa mindo ni lipi madamu na hawa misi mchafu mini menawa ugali kikuja na finya kakawa check you jashawa bote unachawa kasi mezika jo wacha madawa kuja kuleta mangori na kuja kujeza ni poli nikani na mkodi kwa lori usafisha uepuki wa nori na kuja kuleta mangori na kuja kujeza ni chori nikani na mkodi kwa lori. Mini sini anafakuwa na deputy Pedi wako anajua ni na pedigree. In fact unafakuwa na smama ni keti. Gava itasanya hata mamadha vibeti. Mwizi atakuibia walenjo kidedi. Mwizi anapunguza jama kidedi. Hizo ndo vitu marapa watemi. Kwa makariani panganga na deni. Hakuna mdo nasemo kweli. Watu analipo mapeni. Kuma vela na na makaveli. Ini msomo fika people daily. Mengaria watu for long. Paka sena boy na boss. Ampako menza tuku long for watu nangaria. Kwa pizo throne na siwezi mekaliwa. Swangi kwa zone na kwanga kwa kaliba flani ya foma. Yezi matiwa na joita kwa long kabla mumachua. Msini try me na jijua. Risasi ya simamishwa gina kifua. Kisasi ya ilipishwa gina ratili. Na kama customer flani ya nasumbua. Mina jijua. Nime confirm
DJ's Entertainment.
Mina jijua.
Mina jijua.
Mitazi miti mina chafua.
Mina chafua.
Zazi go down.
Zazi go down.
Situ kutua.
Situ kutua.
Mitazi miti mina chafua.
Mina chafua.
Sema saa watch watch ndo vila nasikia.
Watch watch.
Watch watch.
Watch watch.
Watch ndo vile nasikia. Watch watch ndo vile nasikia. Sema sawa watch watch ndo vile nasikia. Watch watch. Watch watch. Watch watch ndo vile nasikia. Watch watch ndo vile nasikia. Okay, you see, only what they let you see. Nani advice see my juicy. Don't fuck up to your ganji. Don't act like you're so holy. Judgment yako ikuponyi. Ukiomoka asubuhi usiposha sota by jioni. Mina slota microphone. Go missing I'm neoni. Nikinyamaza jua ni kupromising katigoni. Been polishing skills of mine ni astonishing kamilioni. Naina kamgeka mjinga if you are wishing failure on me. Yeah, mauraru atatu jatuna. Nga drag gari yangu na kunyo. Defense na attack na chituma. Guaranteed low back ina kuma. Kami sa tuna, asi na tuma. Plus una kiuno, adi na juma. Umetisha and I'm sure you know. Waitisha mpaka wa jam. Na ibit ni ya mainika sam. Yeah drums ako zina kubali. Pia no yako ina kubali. If no ina umadari flani, uonangi mtani. Nono na nani ya pondo daktari. Nene wa trailer tako na Ferrari, yeah man. Mena tijua.
I play super rope, cause I'm Superman. Getting super love, from my super fan. Super Rose, Superman, and I'd like to introduce you to this super gang. This I'll be holding down in our road. Hold it down in this city, keep your hands off of my hoes. All my bitches is sweetie, now I'm all up in that zone. All up in that zone. All up in that zone. Boy, I'm all up in that zone. I done told you I'm back in a minute. I'm back in the business, you niggas is jealous. And now you be acting offended. Tripping on how I don't try much, but I happen to get it. I got bad bitches in the whip, and I rap vicious when I spit. Ain't here to waste time, cause as soon as I stack riches, I'm a dip. They couldn't confront me, instead I get tagged in the post. Why? These internet G's is softer than Vatican Popes. Eh, why compare me to a clown who's not even close? Why? My city, they love me, they know that I matter the most. And I'm not far from a cold-blood killer. I won't hesitate to squeeze, and I'm all out about that squiller. Money, power is all I need. Nigga, missy, where's he talk up, Billa? Ain't no nigga who be high as me. How you gon' tryna pet a Godzilla? How you gon' tryna beat the OG? Nigga, you don't want me to be the old me. The old me was a mixture of pain and sorrow. Had everybody calling out for the police. To a kunam singa pingin' and I missed Omolo. Omolo, nigga, I'm a G for life. Superman, no kryptonite. I had it dumb it down for you suckers, but next time I won't be polite. I'm playing super role, cause I'm Superman. Getting super love from my super fans. Super Rose,
DJ James, Superman, the youngest.
And I'd like to introduce you to this super gang. This how we, big boy still flexing. But y'all skinny rap niggas look kind of waxic. And I take them in a tombstone pile driver. If you act like you don't get the message. When I run easy block, I'm a Tetris. Rap scheme with the gun is geometrics. And I got no patience, I got no chills, me see Netflix. Man, I'm in it to win it, I told you since the beginning that I'm a nigga, you don't really wanna mess with. And I've been in the business, I mean I've been independent. But you can never see the nigga act desperate. If you thinking I'm kidding, but really that is a pity. You just a pussy, you're kidding, you wouldn't get this. I'm representing the city, the boy stacking the milli. Better get ready cause you got to respect it. And give you capis, with a leap of please. Make a million beats, you can't tell me your keys. Everywhere
go, they ain't never seen a village. Let them go to Dunga Cup in the dish, yeah, kill a beast, nigga, please. I'm a killer, you don't ready when I rattle. I'm ready to battle, I hop in the saddle. Now I chore, shaggy, sotto, dani, gado, yani, gize, kama, shadow. Na bado, na bado, tata, ni kombi, ya matakadu. Wana problem with even niko macho. Kana kutu nako, sini, my soldier. Mdomo kando, kaki, raito. Kila, nikiroga, nime, shikili, ya title. Hawa, tushi, mboga, ini, hipo, pisi, kwaito. Nime, fuka, boda, ute, dani, nipa, naito. Vile, na watongoza, nika, mini, cycle. I thought I told you, I'm nigga, rifle.
Story ain't like this. Bila nakutana na pain, hake likuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipata chota. Kumba unga sana chora. Bile buti hata toko. Gasa likuwa mepagawa. Ningi juu hapa ni tafasha. Alispeka pilika. Hapa bodo nikizama. Kichakani nilisaka. Nikapata nikawinda. Ni hata sikuwa rada. Nilianza kukuzima. Sorry run off with a laptop. Change the Bluetooth speaker. Then ka enda kwa kitchen. Ata noodles ali iba. Budi libi dimewasha. Itu letu ngiwaza. Bile unga sa mishinda. Ata juwa limaliza. Asa nkipike ombanga. Tuja tundo minasikia. Gosa metambulika. Nilalea masikia. Budi alinjua nimepata. Bile nikuwa nasakwa. Ili bidi nimewasha. Enda letu nkiwaza. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipata chota. Kumba unga sana chora. Bile buti hata toko. Story ilianza like this. Bile nkutana na pain. Haka ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora. Bile chipata chota. Kumba unga sana chora. Bile buti hata toko. Shida buti alipo yoduri vizuri buti alibonda. Buta kuliza mbona tumetoka yoduna na dema jichoka. Kumbe ungasa kwa majo juu sasito siku alitema mugoka. Bia nilikuwa mangwadi ncheki odema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chichisha shara lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna time za ya lalisha. Budia mtasi na tisha. Sota kisonga misi kusoma. Nika mchile likuanda na kola juni lichoma. Then kabonda then kitanda kabonga. Lakini kitanda nisiko mana ne baridi likuena nigonga. Judema litumia betchi kubeba njumu na ngoza kikomba. Dema lihepa na mali lakini aliseti bado nyongi moja. Ratchet intention, sorry emergency ni mnye chini mbola. Sorry like this, bila nkutana na pain. Haka ilikuwa legit, jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora, bile chipata chota. Kumba unga sana chora, bile buti hata toko. Story ilianza like this, bila nkutana na pain. Haka ilikuwa legit, jigs likuwa zina dance. So hili bini mechora, bile chipata chota. Kumba unga sana chora, bile buti hata toko.
Keki, cheki, utamuni ya keki keki. Najua napenda vitu testi, niko na boobs and chesty. Unataka ni utu cheki. Najua single za imenti. Wacha ni come to safety boy. Unokwa kijua niko tempti. Hapa we wako ni mwati. Pornhub rada safi. Mimi na wetu go healthy. Ukiungi haitupati. Yui design ya soldier bang. Raruwa mini tashona. Nasema unapenda ganauti girls. Devenye wehu walima. Na vile unakuanga na rungu man. Na unokinifanya kisima. Juhizo mashimu unachimba. Ndo nafanya unadisikia mkulima. Yangu ni tight na haiko dry. Najua imesmali na ngoja matime. Najua uko high. Na venye unasaik nataka wichape mpaka ukinai. Na sike unasema imchezo kabla wichezo unakulanga moshi. Na mwili ni ya mtuwa mjengo kabla unibomoe peana notice. Mwenza kwa na tafta do unonuko bizu na mangana na shosti. Kesho watakuita ho utasema nisiwasikize yo ni roasty. Squeeze na check you na lose weight buda nini na happen. Umeza kusoto unachapa videndi tell me what is the problem. Na siya tina kudiscriminate ni nastaki attention. Heri unge piga punyeto poste mimi zukae single. Mingle. Mingle, ulisema unataka to mingle. Jiggle, jiggle, to dance with jiggle, jiggle. Fimbo, fimbo, in a wiggle, wiggle. You say you want us tangled until we get a wrinkles. Mingle, mingle, ulisema unataka to mingle. Jiggle, jiggle, to dance with jiggle, jiggle. Fimbo, fimbo, in a wiggle, wiggle. You say you want us tangled until we get a wrinkles. Now hold up in ihora, mindo le manzi mkora. Mindo na kuanga mchafu, mindo nafanya unasikia kunyora. Na kupeanga udaku, mpaka unadhani sarwa na kuchora. Na wakanyanga na viatu, na wachafua nikitia fora. Ninge kupea chance tatu, dho nimeshindwa saimi ni bola. Na niko na sumu ya chatu, neza kumaliza kama kimoda. Kunifikia inabidi connections, kunyaribia unahitaji perfection. Ukikosea wefanya correction, nini hatia inaletanga tension. Facials, nimetoka kufanyiwa facials jana. Options, sa zingine ni peni options bana. Phone calls,
Analonga pick their phone call sana. Hot dog DJ, napenda vikifugo tunanyama nyama. Nyama 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 nyama. Nyama 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 nyama. Ya saru ni nyama. Tamu ni nyama. Nyama 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 nyama. Nyama 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 nyama. Ni steki nyama. Ni testi nyama. Nyama 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 nyama. Nyama 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 nyama. Ya saru ni nyama. Ni tamu nyama. Nyama 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 nyama. Nyama 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 nyama. Ni steki nyama. Ni testi nyama.
Kasi bento. Renga ni bimu. Akili hailali kwa niko nini. Kama si benzo, mrenga ni bima. Istu ko down, akili hailali kwa niko nini. Kwa niko nini. Kama si benzo, mrenga ni bima. Nairobi finesse, akili hailali, akili hailali. Kama si benzo, mrenga ni bima.
Chapati zibuda nkani finali. Washa jiji kunga kani halali. Nekibidi uba kasi na rari. Yeah, yeah. Ipesa ni nao ni street tu ya mziki hai nitoshi. Nasepa karama snitch titamblishi na mikosi. Style bitches jay force it. Life in crime sisi na itos. Blame jiji tunayikoki. Gang gang cheni kudi na floss. Super slayer na niatote. Nshaka msuka na chambogi. Time car high chip na iboss. Walai sifai digi na itopi. Yeah. Mambangu wako paid la wama kwa game. Jiji ni yetu. Kuna fala lifanya ni jama. Kaniomba msamaha na mimi si Yesu. Bime kipidi lakini nazozanga Benz bili na ni rento. Nina msuku upenda vitu ndechu. Lakini ni ya gang ni Yesu.
Kama si benzo, mrenga ni bima. Akili hailali, akili hailali kwa niko nini. Kama si benzo, mrenga ni bima. Istu ko down, akili hailali kwa niko nini, kwa niko nini. Kama si benzo, kama si benzo, mrenga ni bima. Nairobi finesse, akili hailali, akili hailali. Kama si benzo, kama si benzo, mrenga ni bima.
Jama fulani juzi alitrans venye rendu litrai kupiga maukabi. Nilimnyonga sewani kwa mabangi mjoro waka friend pindira nunisie ampi. Na venye nilipa nimempigia kambi. Fuck it manze na filme west yo dhambi. Police are coming, niko like fuck it. I just need some more few seconds. Niko mali sezi kubali toka bila anything. Juzi nilikalia mbao nikashuta, nimetoka persecuta mta nikumbuka. Nila kora mamilioni wakanishika nikasisuna. Saime bakini au kunisuka. No faces kama war guest and a balaclava niko missing. Straight deep undercover. Hatu pay attention hizo details. Hatu worry about hizo fabas za kushikwa na mama mzazi ya jadishi. Mana soa brand ukawi kijana ya black. Najua kuna siku ndajizama. Mini racist najulikana but fuck it my team. Wange ni kijama and so bro jua. Kama si benzo, mrenga ni bima. Akili hailali, akili hailali kwa niko nini. Kama si benzo, mrenga ni bima. Istu ko down.
Zangu bana wapi don Babylon Babylon CDF ulikula MP wapi cho. Been shit for a wana. Nickname kill tish. Kila siku zangu brand new. Nani analeta ish. Ambia huyo birthday girl. Yani cake bini kiss. I don't really do talking. Less words more numbers. Ay ay ay. I don't really do grammar. Ay ay ay. Chill Buddha no drama. What's your name, where you from? Fuck that, no comment. Now I'm not in the ash and don't medicate for a moment. Jet life, sky life, flexing daily when I touch down. In my hood, I'm top down. Got me rapping, nigga, bow down. Flexing on them checks, flexing on them necks. Nakabado kochini buddha, I'm flexing them for the rest. Buckle up, I go crazy. Screw, screw, I go brazy. Ice law, stay lazy. High five, stay wavy. High grade, niko baking. High school, tuko wengi. Babylon, cheza chini, P-R-Z. Babylon. Babylon, Gilly's a little pop, leave alone. Babylon, Babylon, you don't kill a town, not a minute done. Babylon, Babylon, Gilly's a little pop, leave alone. Babylon, Babylon, you don't kill a town, middle done.
Hey, when I need to El Nino, Heat Kingdom na rain. Lil Chore wale fat boy, what you lose me na gain. Album doing numbers, sex step in the making. No waves, no bye bye, no sidekick to this high five. They don't wanna see me win. Lakini kila siku nikipull up, a gold medal mini king. Check it, pizza pale IG, fashion game.
They don't wanna see me clean. Kila pika mini fashion, kila nina madam as a mini scene. Kwenye dambi ni mechin. Mama always had a vision. Where your vision mean don't mish. Here's a chance when you wish. SGR when I pull up. Oh man, don't be lost, but I pulled up, turn on track. They be waiting for my downfall, but a nigga never falling back. I'm the nigga with the plan. Drop on since high school. I'm the nigga with the bag. I'm be a KPLC. I'm the nigga with the plug. Senator Obama care. I'm the nigga with the jack.
Wally pito na wakati. Mean ko ahead of my time. Flow yako imebita nice na mina kuja na the new design. Blender dog nime rise. Madogi za kunya zinyori inside. Kwa mikono za jana reside. Mabani wote wata recognize. Na fufuwa rap mindo remedy. Songa bali kauna negative energy. Niziporoga sinta daddy. Mintaroga hadi nigongeka 70. Bazenga dadiji na bigi tabi dadi unya nipekazi kwa ministry. Nogopa pongi na tupa kushinda tapongi na ugu wa syphilis. Niki step ni matimbo origi. Leather feel your texture. Na excel kwa ifani ya mziki. Mrazi keti upigwe kilecture. Squeeze yo kitaja quotation. Kile nasema ni ongeza pesa. Squeeze niko on rotation. Rather ni naishi maisha kwa blender. Msupa magician. Jome fanya chuma ikambao. Liki simia ni tao. Nashika hisi ya zao. Mamuso na teta ni how. Kimbo choshe iko trao. They say I'm busy and proud. When the money came around. When you fall out you doubt. His skill mfalme ni mimi si wow. Hype na ambition ni vitu mbili niko nazo kwa wingi. Ni brida tu na BBI kwa hizi gazeti na TV. Unatakaje kukafunga na huna bidii kwa CV. Luka Tawaba na Joe Mushiri hapo ndani 18. Impossible kuni beat kaku dishi clips na uma. Wakingoja ni fall off ole wao mina vuma. Mitego zao niliruka ka ile logo ya Puma. Nipenda gama petit ka ile figa ya Huda. Tenje inalia, guess ni nani anadunga. K.O.B. bana niko na shoot nyoko leke dinga. Flow ni mbaya, netaji booster, basi leta G-bug. Ambia marapa, moto na washa, wataweza zima. Tenje inalia, nani tena navuta. Brita bana, mini rapa, nana taka free verse. Iza bana, kani vasu, chune quarter meter. Mjais kiaga, hizo maberemi shika na dosa. Tulia, kasi na form nimetulia. Kejani wa supaka kumina. This year wata ni chukia. Sishiki kladi za jumia. Nikifika nika movie. Hollywood kwenye cinema. OG, imejaza hey. Matete.
Let me alone. Muna bambika na vako. Zile nyuso mambasho. Ile idhani kuhaso. Mine kipangu za jasho. Muna eneza udaku. Ndiyo mwongezo za macho. Lakini nakula kichapo. Kofi soki na kahasho. Tangu ni ende kumasho. Nimekuwa controversial. Gori zile niko nazo. Zime nilete vikwazo. Maheto na kaza matako. Ba OG na kaza ngamaso. So usididi na mawazo. Jukama si yako ni yako. Na you can obi masako. Omolo odinga obako. Presenter na ringa na paso. Tadane menunu warafo. Mashonu piga kila sato. Design ya tresi na mato. Sindo huku jerurashio. Kuwate ya soda na chapo. Nina mbogi ya ushago. Na manyako wana ni tago. Nina jeshi ya kina zero. Nazime wa shiki ya dago. Mishi nanga na kina wambo. Kwa ile kibanda ya pango. Tuko juu ya rege kanambo. Na tuko rada ya makanjo.
Kaha una mpango wa mafomu. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones. I'd rather ukae mbali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, wachana na mimi, leave me alone, wachana na mimi.
Hey, nataka kunipimia life asifu waga ni fair. Baka watoto wa juzi saijo wanani dare. Imaisha ni kushi vile unataka ama ni jail. So staki ni zame na stories za pressure kana talitea. Mtami huwanga ni mayor. Kwa tele ni miwa na air. I know you could think it ain't fair. But my nigga we never care. Siri ni kunye nyekea. Nujue ni wapi unaelekea. So kuwanzie leo jumina declare. Da lazima ngoma zita enea. Muna penda kunibaga. Kuni chafuli ya rada. Huku mimi na jikaza. Soti yangu mina baza. Vini kipea unajua na mada. Bongo kapuka genge ama raga. Tangu wajue squeezy mini baba. Shode wangu wako chini ya waba. Waba. Ni mimi ndo wanapenda kutupia lawama. Jusaina tengeza pesa na hao hawana. Hakuna kitu ya bure buda ni kukazana. Juleo jo watakucheka na kesho ni kama.
So leave me alone. Kaha una mpango wa mafomu. Sinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone.
If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone.
This is DJ James, the youngest.
Morocco shinda wakisikia kameme masande. Na mi kwa studio daily kakameme na Andy wako na energy. Haitoshi kuni kiss 100. Wanna try kubonga mbolea ndio wapande. Ila know how I got the game on lockdown. I got the game on lockdown. Ila know how I got the game on lockdown. I got the game on lockdown. So the other day Mina Major dropped another gem, another trend, kama Ricky Tanya run the game. But then again, ilichachisha juu ya hammer dem. Wali get my track on blast, waka wine a waste, waka fire waste, waka fire way. Ikasmamisha miti kama madai wanga re. Safe to say, kasi kafu na corona sai. Kwa club wange dance to uno bila harmonize. Na vile now I'm on everybody's lips. Kama mask sahi vile COVID ime hit. Too bad my hater hata time ya ku quarantine. Wako na nguvu ya ku hate, si hii ni marathi. Cyber bullying on a senye lini irritate. Kwanza girls, that made me feel some type of way. Inge sound so much sexy ya ku congratulate. And let's be honest, if you cool, unge imitate. Na nywele yellow kama ile suti ya omolo. You let your body roll kama pedi na cobro yo. So kama tia roho chafu waki shit talk. You get your money up na mafollow kwa TikTok. Na fame ni hard, but it's a drug that we be on. You think ni sit to make angoma na video. Lakini sivyo we, uliza simple boy. Utahita juvumilivu shinda pits on yo. You got hit? Weka that on lockdown. Kawe ni mble na put the complaining on lockdown. Ladies move your body to the beat and drop down. I do it marengine, hata wakiku talk down. It's only lame, kubody shame. Okonkwa na kitambi, lakini all the same. Yendo niliuliza kama nikimpe. Ataweza kuniteka kama ndugu ya Kane. Kila kiungo ya mwili udu kile nafa kudu. Cause I gave you a near that domi ntakupa migu. Shika shoulder kauna lia. Lakini hagazi yoni ya kukalia marapa na mapicha kwa magazi.
Talk, take, take, 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 home base, if you come through, bro, ni atari ni matutu, ki military. You and your crew, too, be silly dummies. Shut it down, I'ma hit, 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 hit. Ain't got no time for sleep, no sleep, 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 sleep. Stress smoking, no sipping, sip, 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 sip. Swag smoking, I'm dripping, drip, 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 drip. Kifika ni rhymes ko sawa baba, sawa baba. Steam I'm out and ina my lines are power baba, sawa baba. Hey, sawa baba, flexing on them ina power baba. I got the streets where mama the children they be screaming, sawa baba. Talk, take, take, 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 talk. Take, take, talk, take, take, talk, take, take. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, sawa baba. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, yele mera. Dende masaa, sawa baba.
Tuko mboka, tatuliza nikiosa. Saina roga, hocus, focus. In the frame, you out of focus. Magnum opus, the Mona Lisa flow. Roller coaster, you think you had, I'm supernova. The game is over. Daughter, woke up, I had to chase it. Soto, go close, I had to break free. Moto, on track, we came in blazing. Loco, Kwamta, they know we crazy. Came through with a sickness, now you know who the team is. Oxide with the business, Queen Flow on the remix. Kambele like a nose tip, Blood Gang man don't crip. Showtime got more flicks, Dad Eye so I'm on slick. Sakumi na Shirini, Sessions Cardini. Runnel up and pass it, this relay we winning. Toka Kijiko, we crushing haters. Komba Mwiko, how my fala, how a songi. Buda cheki kwenye niko tuna.
Take, take, talk, take, take, talk, take, take, talk. Take, take, talk, take, take, talk, take, take, talk, take, take, talk, tek 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 You can't fuck with Rolls, you know what I'm saying? Like the great said, he said, show something he said, show something he done.
King Kaka, okay. Wanna take any pay attention, huh? Sina yo budget na ku kill their careers, yes, niko na yo casket. Bado, don't get track na ntalipo.
Sini me.
Na my fans wanna ni follow, I say.
Sini dini.
Bile na go hard kwa track, basi expect jotri. Mix ya kila kitu, basi expect pointy. Just know, marapa mali wako, hawa saucy. Atele before na saucy, nasikia ni saucy. Mi mnana, mi ni mzi, mnazi basi kuna. Account ikona appetite vako ya Yokozuna. Average rappers on board, sipandi kami guna. Autapigwa mchuma. We unafaa kuchuno cause you jumpy kama logo ya Puma. Na siku kompia you to me, au nilete ya business. Over door to door kama Jehovah Witness. Wame kubook this weekend, mimi kwa book ya Guinness.
We kings in the shit, King Kaka. Holla at me boy, your brother. You know what it is, all around the world. Global, we kings baby. Royalty, don't get it twisted. And please don't get it discombobulated. Nairobi, stand up. Brooklyn, stand up. It's me and you, King Kaka. We doing it, world to world, all global. You know what it is, the blood.
No need to wait, mi ushindanga mapema. Mafala too bad, on your utege ya mapena. Nasifichi mali niko, kamu ni Tracy Morgan. Nani mingine kwanya kukwa track na Tracy Morgan. And it's not a joke, watajuaje bro. Wow, bado local utani pate bro. Mi mwalimu kaka vile na wakilisha kwa darasa. Wow, ni one hit wonder, warudi darasa. Mambia ongeze sticks, ataka budget hiko down. China chopsticks, utadhani Chinatown. Anaiku backstab ako nyuma, usigesu. Don't be surprised bana, siata wale chukia hesu. Za kukwa toya chapo, ataka nyueleli kwa ndengu. Nikanyari na rhymes bana, oya panda mbegu. Nakatia dona, matime natumia mganga wa Singida. Naingiza ma brown kwa box, vako ya sidika.
Idol zao si official, nikawa kukamu stay. Wanangoja ni pass the torch, Buddha miss Jazzy Relay. Nani mingine uleta groove, Kasimina Kev Mule. Nilichukua few breaks, nishukuru wa dhamini. Still na keep it fly, kaka pete ya Aladini. Na wasani wanashanga kwa ni kaka wala nini. Break or two carrots, rosary 24 carrots. Na watoi wangu ni mapunk so, niko na two parrots. Vile na wakbana, nafaa kuwakilishwa na kotu. Kaka na drop bars na siongelei choku. Mr. Munene, wallet kilo car 40. Bado mushene, kawa mama wa ploti. Vas na ipa justice, ata tulirekord kwa koti. Wanajishondea wakidhani nilikam kushuta. Buddha mushika lightning kwa chupa. Nina power car ghost na narana empire car Lucius. Tangu isa ishio na niogopa car Lucas. Inabidi wasani otoke closet car roofers. 35 hours 10 days a week kiaje. Lege tukisumu na ata sijui nilifika aje. Osesa na niomsha zile zana simu siache. Overprotective ni car rap ni mtasis. Na nteleta mali wako ni kama room service. Bado nina misemo kama guard ya lori. Na tutawaifanana kama party party za lodging. Let the dish imezani tushana wakapi. Lato ile entourage ni nayo. Utadhani ni Yesu na disciples. Ata Yuda yuko hapa and is ready to kiss you. Nikika back left kwa Jaguar na Jona kwa Kyoto. Top 3, I miss you 3 out tu. Fungi wa keje leo, mabesto angapi wataku host. Wapige picha na wewe, no kidai wataku post. Ni Mr. Dudu Baya, mbaya tangu Gugu Gaga. Sio lazima tuonane, kapadre na kafir. Utaita soja, mi utembea na swabiri. Na nikianza walisema, kaka na ujinga. Saini Mr. CEO, wanasema niko na ujiga. Kristo of letter verse, kaka tadandia. Niko na cash cow, na ina nitolianga maziwa. Sazi lewa na agyu, nani ya fight kuwa king. Niko na delegates, real talks na to buy things. Top floor Burj Khalifa, Dubai tanks. Ayu wana shanga, kwani rabbit anatema sumu. Buddha, awezi walk a mile in manjumu. Na delivery, kama rooms apumu. Na pay homage, wabado na Sami College. Blow water tea, yao bado porridge. Now when I win, inawanyonga card tie. Still, I'm happy kama vase ya kantai. Daily transactions, bank wana ni rank. Ata juzi wamenyweka employee of the month. Kwa ma conference ni makot na ma stage ni mesag. Seme tu kweli, wase wase. Na pia let's call, a spade shape ya madem na dishi, bado ni 8 figures. Mafala wako wapi, wakule ma middle fingers. Legendary, vako ya madiba waki draw shade. Wanga na ziva, leteni beef basi na shindanga na njiva. Buzz is hard, yomo constipated. Mindy agenda, I hope the point is taken. Siko kwa hizo music channel, find me kwa business news. Nyi bado mnagi, unani ako na million views. Inzi mekubali.
None on my plate, figured I would go get it, figured I should go play. If it ain't give me guap, I be like, no way. On my shit, 25, 8, fuck a whole day. Fuck a favor, fuck a handout. I ain't never had my hand out. Last time I had my hand out, niggas acting like I own shit. And we fell out, fuck a motherfucker, we fell out. I'm in my bed like a plug. Nigga wanna give me shit, nah, show me how to earn, cause I ain't trying to leech, I'm trying to reach a level that can make a difference like minus shit. Fuck a rapper, I can show him how to rhyme and shit. You need a nose job, can't tell I'm the shit. I'm really here to do it, nigga, I ain't trying shit. Shit is effortless to me, I be high and shit. Fuck y'all, you ain't seen a dream. I be chasing mad cake till I get mad green. This shit's be mad mean, I walk around with a ad me on your face like what that mean. So what the fuck would they hate for? Slack niggas just hate for. I'm here to get what I came for. I'm talking all my bills paid for and my mom's paid for. You watching me, that be paid for. Oh, I get it, they just mad. Same niggas say they wish me well, but these fucks don't mean none good to say to you. You could tell if you ain't that dumb, you could tell. I'm back on my bullshit, how they gon' sleep on my new shit. Ones that don't feel me don't know rap, that's true shit. Give a fuck about a comment, fuck about a tweet. Look, I don't give two fucks and two shits. I don't lose my sleep over bullshit. I stay trapping on my hood shit. Look, I don't care who rapping, I don't care who lit. Nigga, I'm queen, you could do shit. I'm going bad like it's fiery. All of them soften, none of them as hard as me. New drip, I cop it, none of them as fly as me. If we ain't smoking, none of them as high as me. Look, so I keep it rocking for Pete's sake. All of these rappers sounding so cliche. It's 2K19, y'all are old news. I'm here to change the whole game like a coach do. So when I walk through, bands when I walk through. Bag full of goons, make it hard just to talk to. Bag if you're trying to get a verse for your song too. Brag when they see me, they be seasoned, they like tall too. Mad cause they hate thing work, that's all they all do. That pretty girl keep a gang and it's all dudes. He be sending all cash, I be sending all nudes. Top two and not two, who the shit not you?
This is DJ James, the youngest. Contact 0727-010197.
DJ's Entertainment, number one in the streets. For giving you those hot shell exclusives.
Bazengo songaga kidonga. Taufiki bei si important. Maganji mkononi kadonda. Sai bila mimi yongoma itazoza. Beat ni omolo inagonga. Sling ni adoro unatokwa. Bado na wawasha kidonda. Ukishindwa kuwinda subiri mzoga. Madrama matocha vioja. Ndozi mefanya Kenya kuna locust. Ata rap squeezy Johnny Bogus. Juflo ni atari kwa pori umesota. Iki kuja rap mini cobra. Mamita na saka stachoka. Miuba indula gikonga. Komba ndechu brandi na ate jaoshwa. Ukitry test ni makosa. Pungike na tupa imeoza. Brido liacha kuroga. La fuck you mi bado ni cobra. Sura ndo imeja kwa maposta. Leta vodo yangu bila chesa. Shingo iko ice ka glacier. Dripa di plamba na teta. Msupa li kuchocha kokesha. Gesa kona nani kwa keja. Una piga simu iko mteja. Bazenga dadina ipepeta pepeta. Kulipata hadharani blanda. Ganji kwanza ni chikithani kipanda ziki nyanya. Pepe yaka silver safa nili yapa. Hiri ndidi nikitafta nikitaka. Neza diskila rapa swiftly after. Nika sip jina taska pika starter. Medi na steam ya jaba tiki taka. Liki biki hii ni baka. Easy sana easy kama gugu gaga. Taka taka tusi kwa umini nganga. Ha 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 ha. Mi wacheka wow ni bamba ni malana. Wanataka kubishana. Soma kwanza pata degree na masters. Nini sasa wezi tema hizi stanzas. Mbuzi hapa minasaka gina pasture. Junga sana utamisha.
Mwaka mejama sijali. Aswa ni mekamna makali. Naona mafan wana swali. Snitch and I run kwa skali. Look me na piga hatari.
Oops, nishalipa mahari. Dem nishapata wa kumari. Mama sita jo ni chupa shinda zari. Minko na flow kali kali. Miupiga show mbali mbali. Minko na dona magari. Wona hate na unasoko ya mshwari. Dapiga kolabo na fali. Then goma na dola kabari. Aruboy kan kaka juwa kali. Play K ijo na sita fadhali. Nyaji watu wangu wa senali. Season yetu msiwari. Min shapa shabari. Ule kijana hodari. Lazima tuishi fahari. Doni na links na Omari. Bees pia napiga na pasari. Veve na shikisha na maari.
Yes, 2022 koki,
yes,
BNM na OG,
yes,
itabidi mumeti,
yes,
justice ndio komiti,
yes,
and they got nothing on we, yes, jogo wa shamba na wika muji,
yes,
mano disi mashilingi,
yes,
kuna mashore kwa wingi, money wana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
ina tupandisha chopa,
yes,
in the city sindio hopa,
yes,
marijuana pondi kona,
yes,
bogi mzima ina choma,
yes,
inatupandisha chopa,
yes,
in the city sindio hopa.
Buda Seaball Kalukatu,
yes,
Mtami uchil na mafiatu,
yes,
Gangsta Timba do kiatu,
yes,
tunapiga jinja na shaku,
yes,
nikona mangoma za power.
Ooh.
Wanuliza mbona madawa, villain meshona visawa,
yeah.
Fly kani kona mabawa, mini rastyo ni ready to sina, na nishai kuwa tegi masimba, najo mapedi na jina,
yes,
either way hamuwezi kunshinda,
yes,
ukikuja ismi kamanda,
yes,
try kuni dispia ni blanda,
yes,
form ni mazish na matanga, na misi na beef na ohanga.
Spendi.
Ohanga unitaki kwa nini,
yes,
bona sifanye track na mimi,
yes,
tutop izi chati za mjini,
yes,
after that you'll be happy ya mini,
yes,
stack interviews za gazeti,
nope,
maswali za ufala zileti,
nope,
miuomba kandingi wanzeki,
woo,
got ka Ronaldo na Messi.
Brr.
Nani mwingine ka mimi,
hakuna,
mafta na paka marini,
hey.
Gachi nda Rosa na Timi,
man.
New rap kama Hova na Nyinyi,
yeah.
Shinsky kolabo tufanyi,
yes,
tushike from Dago tukani,
yes,
into bro Dago asemanyi,
yes,
usitry kunishwa iwezekani,
yes,
Huda simu wa shiki,
yes,
anadane mina try kumpiga miki,
yes,
nina wife chosipendi zo kiki,
yes,
I'm done with the shit joriti,
yes.
Pole pole nimekuja ghafla.
Sijali.
Kuna venye joo ni bamba.
Okay.
Chukua nguwe ni leje tena icon. But this time maringo utawacha.
Sawa, sawa.
Omolo, omolo, omolo. Hii maringo utawacha na tu grow, bro.
Yani.
Maranga pinda kusaka ukesa mano.
Marakumi.
Na kolabo utaki tu dhago. Ramadhan, yani mbaka dago.
Maja.
Omolo maranga pinda kutaja.
Maramoja.
Sisi muna biga ushiki. Meso zangu pia buda asifiki. Pia mimi ni nate mfiga chupa. Bro, usikate ngoja kwanza,
mm-hmm.
Nina riba ningependa kutangaza.
Gani hiyo?
Ule rapa ujida ya Tiumada.
Ili
mcheki na masizo ibada.
Wala.
Yashinsky kolabo tufanyi,
uh-huh.
Tuwashike kama jaba mtaani,
uh-huh.
Juo hanga ni mtenda samahani. Kankaka simu wa shiki.
Kankaka.
Aliripo mvitu mingi ya zifiki. We msho sina noma niko fiti.
Uh-huh.
Chubuda hii ni tui sikiki.
It's DJ James the youngest.
Buda waki kam troezana.
Kavezana.
Sisi ni ngori na fire.
Yes, pana.
Koma ombi na dawa
Kavezana.
Hawezi kutuzima washa kwae.
Yes bana.
Madare ni no money fire.
Yes bana.
Mdani ya wale wabaya.
Yes bana.
Atibuda waki kam troezana.
Kavezana.
Sisi ni ngori na fire.
Yes bana.
Hata koma ombi na dawa
Kavezana.
Hawezi kutuzima washa kwae.
Yes bana.
Madare ni no money fire.
Yes bana.
Mdani ya wale wabaya.
Yes bana.
Kivi leo nikitema mtakuwa.
Yes bana.
Ama mkona ubabi na maswara.
Yes bana.
Yankire nimekuja ka upara.
Yes bana.
Niko busy nikisaka mshahara.
Yes bana.
Hivi kati yenu nani ni msoto.
Yes,
nishikishiki okote ama bomba.
Yes,
wanangoja nini toka kwa umati.
Yes,
baba yao nimechili katikati.
Yes,
leo nimechili na sina ukali.
Yes,
mamulunjo menyongwa na kaukali.
Yes,
akifane mukofani kwa umati.
Yes,
nilibai tenje nipatie senje.
Yes,
batimbani kamina kamulunje.
Yes,
akanipara na mariba za makunde.
Yes,
na riba yake ni karanda kisekunde.
Yes,
yankire ni mkare.
Yes,
wako sobo jo magare.
Yes,
ukabila nilizare.
Yes,
nastaki jo maswale. Yetu inakam.
Yes, bana.
Ni koroni metuweka kwenye jam.
Yes, bana.
After this mtajua tumekam.
Yes, bana.
Mabixi shakuna venye mtajam.
Yes, bana.
OG ni kolabo tunakam.
Yes, bana.
Tutop chat chelele na bam bam.
Yes, bana.
Cheki.
Okay. Nilikuwa trip kule Ghana, nikarudi na mariba tamu sana.
Kama gani?
Juzi nimeshinda studio nikichana. Zile rhymes zina bamba wasichana. Mini sponyo ni pesa ndo sina. Lifetime ni kuishi bila jina. Afadhali mini baki kwamba sina. Juu ya zile deni niko nazo China. Pita pita kwa machuo ni madeni. Kwa mfuko zikilia ni mapeni. Wrong turn patikana na wageni. Makarao teke teke mbebeni. Kama joka tarie mboka juoga. Kedokoda tobende ulunga. Nikifika hapo buda utasonga. Moja moja mbili tatu nda kugonga. Shiki shiki ndo the best. Kani chuma tumekula cheki chest. Na mapax kuko nazo ndani ya vest. Kani flow tunatema zile best. Fast mbona wanasema kuna kumbi.
No bana.
Wakidhani ni machambi.
No bana.
Wanaringa ni mabombe.
No bana.
Mkitu cheki sini ngombe.
No bana.
Tuko na mafans wa madhari. Unambia young Terry weni nare. Umeshika kona zote kawangware. Endelea ivo ivo usisari. Mini gangster na bado mi pasta. Kuna moshi jubado mi rasta. Mr. Baby Baby sini monster. Shiki shiki kwenye game ni ma youngster. Shiki shiki with the virus. People talking about corona. Mistari ni kali jozi meshika kila kona. Are you getting along with us? I guess utapona hatogopi wase wenye mwili bigi wameshona. Please baby pick up the call. Ni siku mingi sana sijaenda short call. Come baby come sini mimi na kukol. Weni kipa na jota shika iyo ball. Ona bado shore ako tunangoda. Yani meli kwangu mina oda. Jab jab gal gol ngoda. Watan pick city kwa oroda. Nikita kimali minambao.
Minambao.
Akichora saba tupambao.
Tupambao.
Akiiva mina chaza nayo.
Chaza nayo.
Kidogo ndani nisha moga tau. Nashika msupa kimangoto. Deadly shots kama ngoto.
Kama ngoto.
Na mikono zimeja mangoto. Yani baby mumita mtoto.
Si yani baby mumita mtoto.
Young Terry Domini na Kesi.
Gani.
Juzi nilipatwa na wangeshi.
Tena.
Lome ni kutokiwa jeshi. Wakina mabanga pamoja na marisasi.
Shida ni.
Analia muse mash fiti. Sikitanda pekee manze pia kwa kiti. Ya ushika dede manze kama kijiti. Kui lamba lamba utadhani yoni switch. Swag juu chini mini fila. Mini dawa yao mini hila. Young boy niko wera mina saka hela. Napenda mashore wanahaga kama bela. Wakitwak na nimekalia tukivela. Chap chap washa leta iyo vela. Majina ni Richman na sinaga hela.
Hela hela.
This is DJ James the youngest.
Shama the man.
Shiki shiki.
Gang. Hello. Kali. Skia. Jeggy, today I could dance for my headphones. Siku mingi omolo buda usi hang bro. I've been trying to reach you not for collabo. Ninataka one drunk kwenye battle. Maybe one on one yani kama Rambo. But buda nikifika ni matanga. Ninaja shitoka tanga na waganga. Leta ujinga ni kufanya kao hanga. Hey, I've been rapping my city, my daddy over a minute. I'm trying to get to the limit, my nigga. My name is everywhere like them hoes. In the streets and the club like a priest in the church. I'm a preach for the wall and then trap for the mass yani. Jashimbaya ka corona. Kwenye stage tukipala tunaponya. Masanganga nipenduru ya sadaka. Tuninani kasisi kwa chati kasisi. Buda mia I pray to Jehovah. Papa wanja we mulungu yani oh my okay. Hey, I've been praying every day. Getting blessings all the way. Them trying to knock it and knock it. They told me Buda you joking but today I'm an OG the kissing ass. Cheers to the victim they can be us. Corrupt mean your father know the mother nisha mother. Everybody know me misty better than the gangster. Cause me rapper and never still I'm rolling like a gangster. Buda hapa mini masangoja. Nasikia kuna rapa na jidei ni mfalm. Akizidi Joe ati kwanza ye ni finest. Misiwezi bishana juti na Johnny Mannes. Hey, si rao ame chill miaka tao. Akisaka hii crown but mimi ni nayo. Juwe ni king masi wate ni ku crown man. Over here basi come get the crown man.
Chika this Buda. Mix brought to you by Pink DJs Entertainment.
Yes man.
Hello.
Yes man.
Yomori Buda manze. Nimesikia shida yenyo manze. Manze madara to the world manze. Msichoke msichoke.
M. Solo.